na nita kubesha Instagrambe Mkata kiu 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 Labu bana kesha Siachi pombe Wapige mbiu 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 Wapalo nitae So kesi
Kwenda basi nende utani kuta hapa Kidali po